mistisa sweswo mafikile lama ka chambula mapaleti to humesa madlozi ti pfuxa na mikwembu ba tak 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 hambile ni ngeti mi nga koti ku cina
Sandlin Chavala,
Paranimo,
Chavala,
Paranimo,
Chavala, Chavala,